chuo kikuu cha Maseno mkataba wa huduma wanatolea huduma zifuatazo: huduma kwa wateja ama maswali, kupokea simu, kujibu barua, usajili wa wanafunzi wanaojilipia karo, upeanaji wa barua ya kujiunga na chuo kwa wanafunzi wanaojilipia karo, kujisajili kwa kozi, ufunzaji, usimamizi wa wanafunzi wa shahada ya uzamili ama uzamifu, huduma za maktaba, mahafali ya kufuzu, upeana nakala ya shahada ya degree, upeana nakala ya matokeo ya ziada, huduma ya afya katika chuo cha afya cha chuo, upeana vyumba kwa wanafunzi, malalamishi kutoka kwa umma na kupata habari zozote. Maseno University Citizen Service Delivery Charter provides the following service: customer care and inquiries, response to telephone call, response to correspondence, self-sponsored students admission, issuance admission letter for government-sponsored students, course registration, teaching postgraduate supervision, library services, graduation, issuance of degree certificate, issuance of additional transcripts, health services at the university health unit, hostel allocation, public complaints and access to information.